Zamstreammusic.org.
I'm back in the building. Western future. One smash deal of on this. Ilonga swag in the building. Alongside my young niggas behind in my back. Bring back to my time at
Wani siya mama. Bakengi fela sakuli hani na saka. Kase kule wani siya mama. Bakengi sakuli ufumani wawa nifita kwa mali mami. Anyway, uza my phone. Ili uza my hand. Mama, uye nikula kala za kuyo pila hande. Neni kufali la tolaka kusina kukakanya. Neni asaza nenikona kusapota nenilikana nisa ya uzwezi watu. Mama, uza
back
my phone. Anyway,
uza
my
future.
Anyway,
neni kula kala za kuyo pila hande. Let me get it. Nira pazeni kuto mabilu kuzu samanzi vande mwendi ni kawaya lukulu. Wandi ulu yosi ile hakuna yaka ya kulula. Womu tio onifile hakuna yaka ulula. Neni kufile pilu yaka ni moya. Wena nelifani fana kuposta famoya. Without knowing your heart is taken somewhere. To be honest ya kungile na kona kumuloya. Yeah. Baba mbuko valo vala nani mami ukulo. Inge kuline nisina msali mamukulo. Yene ni vapali sanga pasteli za mali tolo. Kutiva musimbile wohead vapaka skolo. Ukani pangu sasi vina. Cause mafelelezo na nako na kukuvima. Kushimbelela ni muna oyongi kikuvima. Cause kie na yati size fani vechi mwina.
Wanisi ya mama. Bakengi fela sakuli hani na saka. Kase kule wanisi ya mama.
Mabenda kengi sakuli
ufumani wawa nifita kwa mali mami.
Kutechwa.
Anyway, uza my phone.
Uza my phone.
Ili uza my hand.
Uza my hand.
Uye nikula kala za kuyo pila hande.
Ilonga suwa kine ke.
Neni kufali la tola. Kusina kukakanya.
Halo my young niggas.
Neni asaza nenikona. Kusapota nini.
Kutechwa.
Nisa ya uzwezi watu.
Yes, I design.
Mama.
I am a
anyway,
my
Liverpool,
anyway,
smash
one more time. Unisiachwa ni wali la tolaka. Kwa holo fasa mai kutoaka. Zeni fosize wapalelwa kupaka. Njiki mbunye miwa kale mesi waka. Utifu ushainile imagine. Utomata kusia ni majeni. Na gulaza ni posheze vovini. Bako mokire neke vaka vavini.
Neni kufali la tolaka na kakutala. Kasheku wanisia na kutaza fakatala. Kasiva zene mumatile kwa nujikitala. Makona kuyelela kuchiringa ni madala. Wakechwale fani pata kumibu lelela niti kulikuwa mulao kwa nulwa ikola mikiti. Inge kuwena na neni shuku muka. Wesi mande kwa skolo kuno ikola shuka.
Wanisi ya mama. Bakengi fela sakuli hani na saka. Kese kule wanisi ya mama.
Bakengi
sakuli ufumani wawa nifita kwa mali mami. Anyway, uza my phone. Ili uza my hand. Mama, uye nikula kala za kuyo pila hande. Neni kufali la tolaka kusina kukakanya. Neni asaza nenikona kusapota nenilikana nisa ya uzwezi watu. Tole nili mama uza my phone. Anyway nili uza my hand. Anyway uye nikula kala za kuyo pila hande. Wanisi ya mama. Bakengi fela sakuli hani na saka. Kase kule wanisi ya mama. Bakengi sakuli ufumani wawa nifita kwa mali mami. Anyway, uza my phone. Ili uza my hand. Mama, uye nikula kala za kuyo pila hande. Neni kufali la tolaka kusina kukakanya. Neni asaza nenikona kusapota nenilikana nisa ya uzwezi watu. Tole nili mama. Uza my phone. Anyway, ili uza my hand. Anyway, uye nikula kala za kuyo pila hande.
Yeah. I'm back in the building. Hey, Mr. Katavi. Managers, I got it on this one. Hey, yeah. I've been a Mr. Roy Disililo. Se shake it. I see you. Hey, Dr. Boto. Moyangwalino. Kote chwan. I've been a Mr. Kabanda. When a Mr. Imolo. When a Wallis. Fasioma. Kote chwan for. When a Mr. Mutima Katima. Ayo the I King Charles. Got a turn for. I got him a big bro. Yeah. Ayo mate bro. Niwo my smash junior. I got him.
Zamstreammusic.org.
Aneti nakuwona.